to broke it up all night. Evidence ni venyu na feel nice. Siongei juu ya wadan kisema ili rain twice. Mra, must be nice. Nabadilisha jina tu Hadija Kopa. Wild boss, ni mimi ndo anafa kukopa. This yes day forms ama window shopper. Vitu ni nabaisi kwez meja za commas. Mra, nima hotline playing anada ya miteveva. Tabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.
Very super na kazi ya kuingia na exit. Nateleza na wote niko na payslip. Healthy na wageuza geuza. Mandom na purura na watu pia luga tufanye water stepping. Tuzi na chambo kongeza mchuzi. Na neza kanyagia riba zote za juzi. Na meta za ujuzi bubbly kaja kuzi. Na tafadhali usitupangie harusi. Njipi bado kisleki. Get busy nko busy na my lady. Kwa rodoko only in koja umanjeli. Kuna msa mengia na jill na mekata kredi. Kulima karudi home na matunda 16. Ni beshte ya misi kwensekiwa na mling. Mashoro meshona kwa ready kureceive. Trupa sarif, mrazi delete.
Nima hotline playing anada ya miteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Nima hotline playing anada ya miteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.